Atoe la langa e le vanga wha upu whai le Greens. Se tula whono, na mua mua wha awhi e le Australian Democrats. O le Australian Democrats le vanga wha upu whai lea ua le otoe i le parlemene. O le tula whono na wha awhi e le Democrats, e wha atatau i le a ia po o le pule, e wha atunuina i le vanga au po le military au se talia, e a wai ini taua i atunu i whafo. I le taimi nei, o le a ia po o le pule, o lo i le pale mia, malaka peneta. A saini a ao iei malakova na sili, ia ona a vea le matu la fono, ma mawhai ai, ona a wai le military au se talia i taua i atunu i whafo. O taua u malawa i le senituri talua nei, senituri lua se fulu, ia ma le a wai o le vanga au i le senituri le nei lua se fulu malatasi, e o mai lava iaso nei. E pei ona iei nei atunu ui Suria, Iraq ma Afghanistan i sasa ai tutonu. Na whaia i le whai unga le pāle mia, ma le kāpeneta. Ai o le tele o nei tauana a wai iei le military au se talia. Na a wai ona o le whaatangi mai, a le malo tele i Amerika. Pei tai taluona tula i mai Donald Trump i le tofi peres atene o Amerika. E pei ua e aise manatu inisi o sui, e mese lava i le Greens. Ua tatau, ono toe tu umai lea ia ma le pule lea, i le pāle mene, ai le na o le pāle mia, ma le kā peneta. Na sā unoa Scott Ludlam, o le vāenga wha upuwhai i le Greens.
The idea that on a phone call from a foreign president, a foreign head of state, a single call, the Australian executive, without any recourse to Parliament, without any real checks and balances, can deploy the ADF into harm's way. I would have thought that the horrific invasion of Iraq that absolutely tore that region apart, and that we still have Australian defence personnel and support personnel in Iraq and in Syria and in Afghanistan, off the back of these captains' calls to follow the United States government into harm's way.
O le winga, o le wha upunga le nā, o le captain's calls, o se wha ai unga e whaia to atasi e le pāle mia. E le o le teimi mua mua le nei ua la ngāi le mata upu le nei. Na la ngāi le tausanga e lua fe malatolu, ina ua tālo mai le peresetene o Amerika, mō se fe soaswani le military, i le oso wha inga o Iraq. O le pāle mia e le teimi le nā, o John Howard. E le ima mau atu nei fo'i, i le tausanga e lua fese fulu male fa. Na toe la ngā i enisi o sui, i ele mata upu, i na ua fuafua i na Tony Abbott, ai o umia, umia le tofi pāle mia, le a wai se vanga au i le Ukraine, i na ua fana i na ilano le vaalele le Malaysian Airlines, MH Tasifitu, le ana maa li liwai, mani tangata anu u Australia. Peitai, o teimi umalava na tu uinai le maunene i le pāle mene, na TNI. E pei ona whaalia e se sui o le Labour, Don Farrell, e le aise teimi e soa lau pule ai e le pāle mene, i e se whaai unga, pe au wai le military i se taua pe le ai. O le isi i tūta ua, e iai wha matalanga pui puia, e nā o le mā lō, ma le kā peneta, e ma whai ona lātou si la fia, a wā le tūlanga i le pui puinga o le military.
The government of the day must always retain the necessary flexibility to allow it to respond to threats to Australia's national security quickly and efficiently. To require a vote of Parliament or a proclamation from the Governor-General prior to deploying ADF personnel and assets would unnecessarily increase the risk to the operation and the personnel involved.
Don Farrell, Ole Labour. E iei atunu o le lololangi pe o Iapani, Holani ma Siamani. E tatau oi ono longo ma aumai i e se fina ngā lo fulisia o le pāle mene. Po o le fono fai tū la fono. O na wha ato a wai leo a lātou military i ni tau o lona winga e ese ese ma ausitalia nei o le pāle mia ma le kāpeneta. A ia tunu una e tu ule mau i lumo o le pāle mene. A pāsia mai ai o na wha ato a wai leo a lātou military i ni tau. I ausitalia nei, na sāu nōle sui o le Liberal Party Senator Barry O'Sullivan, na pālota tangata lautele i le mālo. O lona winga, na pālota tangata lautele e whaia le mālo fa'i unga nei. o loo iei fo'i le fa'atuatuaga o tagata lautele i le mālō e faia se fa'atonuga e auai ai le military ona o le manuia ma le puipuiga o le atunu'u. Na ia saunoa masalo i se isi se lau tausaga o lumana'i pe a te'i ua tula'i mai se faigā mālō o le Greens. Ia, ona ia i latou lea o le fa'ai'uga pe tu'u mai i le fanigalo o le palemene ia po o se latou palemia ma se latou kapeneta.
So they say every Australian should have a say in this. So let's just run this around a minute. Our national security is under threat, and they want us to come into this place and debate every single aspect of it, every single aspect of the decision, and they don't just want to make a contribution. They want to go back to every single Australian. They want to go back to their mob and get their input as to whether we should go over there, protect our national interests, security-wise, or take some rose petals and fling them in the air in the front of advancing troops. This would go on forever and ever and ever if the parliaments were involved in having to make a decision. We have good men and women, be they Labor, be they the Coalition, or in 100 years' time, perhaps, when the world has come to an end, the Australian Greens, in there making considered decisions.
Le sui o le Liberal Party, Senator Barry O'Sullivan.